kunionyesha sweet mani. Jina lako mpenzi nani, nataka kukupigia dawe. Nambaono na kumtimbe, timbe. Umikwano kadi zite, zite. Sweetie, I'm ready. Manange mumulete. Ukisi mumete. Manange I'm ready.
MP3UgandanMusic.com.